Love Lock Music.
Hello, hello, mama, nimeteseka. Hello, hello, mama, nimeteseka. Na kama nikulalanza, nishazoea, hey, yeah, yeah. Na kama nikufungwa, gereza,
nimefungwa
sana. Tangu siku ya kwanza, ulinipenda, kalipa mwelekeo. Tangu siku ya kwanza, umenifanya ning'ae kama dhahabu. Story yangu, hey, yeah, yeah. Maisha yangu, hey,
yeah, yeah. Nita, nitangulie. Nita, tata, nitangulie.
Mrembo kama nyota, sura yake yapendeza kama nyota. Nikalani lihe wangu mama, yeah, yeah, yeah. Nikafuata mawazo yangu mama, yeah, yeah, yeah. Halini lenda akani tesa mama, akani hepa, akani hepa. Siku wona tena halini lenda. Akani tesa, akani tesa, siku wona tena.